big crackers.
Don't eat that baby, manze.
Nakamili.
In my mind, in a way, wake it, pepe, oh. Now, Mr. Taku, waka, wewe, wake it, pepe, oh. In my mind, in a way, wake it, pepe, oh. Now, Mr. Taku, waka, wewe, wake it, pepe, oh.
Umekuwa nyonda tena hudhamini penzi. Unavuma sana wewe utapewa vyeti. Sikutaki tena umelisaliti penzi. Moyo unauma kukupenda sitaweza baby.
Sina imani na wewe, wewe kipepe oh. Na mimi sitakuaga wewe, wewe kipepe oh. Sina imani na wewe, wewe kipepe oh. Na mimi sitakuaga wewe, wewe kipepe oh.
Kanishinikiza kamili nikakupenda. Kukujenge nyumba unantelekeza kamili na yumba yumba. Na mashavu na vimbaga, umetabia unahindaga. Aya mapenze ya chagu, mie nimeamua ata siku bagu. Tuta haukale na wakumbuka ndugu na jamaa. Kwa mingi walofanya, hadi mina wewe tukaona. Sasa machozi nafuta mama, umenifanya regret. Sasa machozi nafuta mama, wewe umenifanya regret.
Sina imani na wewe, wewe kipepe oh. Na mimi sitakuaga wewe, wewe kipepe oh. Sina imani na wewe, wewe kipepe oh. Na mimi sitakuaga wewe, wewe kipepe oh.